Bad boy. Smart bad man.
Music.
Mtoto jicho lipo tomato. Kicheki gula pia nyuma mtokoto. Maeti ndiko napatia jotoku. Elomo ya musio kimoko. Usiku napatiwa tatu za moto. Let me say baby I love you true. Ukinitaza mama choni. Tuenda tamo yoni. Kuto natamba wewe bo. Oh yeah. Kimiela kokoroni. Nikali ata kooni. Ni wako mwenyewe bu. Wakikuliza uwe wanai. Wambie yupo walikeze nilipo. Nasi unajua hani. Winamba yangu mwako tutachoma na beto. Wengine vichwa vya uganzi. Wapita chocho kubebe mrembo. My energy. Baya kumoko tukachoma na bedo. No, no, no.
Don't you see, let you say. Say I am putting you up. Love I am noticed upon. Oh baby. Say why you making me hot. In my life you are beauty's not. External you so internal you are. When you envy it you look good in my eyes. Oh yeah, you star. Is a good. Let me hug you. When you make you hot in my sweetheart. My sweetheart. Tiene mami. Choni kumato ni pechoto. Wangu kipenzi sa moyo. Wangu mpenzi wa moyo. Oh yeah yeah yeah.
Wakipulisa wewe nani. Wambie nipo welekeze nilipo. Asumajua hani. Winamba yangu mwako tutachoma na keto na.
Oh yeah.
Wengine vichwa vya uganzi. Wapita chocho wakupepe mlembo na. My energy. Winamba yangu mwako tutachoma na keto na.
Oh yeah.